Ana huku jina ise anachotaka mpo sikimbiza ise alisaka heshima yani bora afe na hivi bonga wezi rude kiwate hapo kichwani ujue ni vita ise kumshauri ni mbuzi na gita ise akiko cha hai manume hamba gake yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese na kwa bahati mbaya alikata kama kaza kuzikuwa na machis na machis na machis ah yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese mitae kamchoka na mwisho wake ukawa ni maji. Rest in peace.
I am a now and now. Now and now. Wahamana bangani back. Bangani back.
ZenWop.com.